apply mali? Mali!
Astore workshop tobano akubatsirane programo ya Afikepo. Thandizo la programo imeneyi likuchokera ku European Union ndi kuboma la dziko la Germany kudzera ku nthambi ya chitukuko ya dziko la Germany ya GIZ. Ndipo tu programo imeneyi ili mkati mwa project ya Afikepo NEP imeneyi kuyendetsedwa ndi nthambi yolimbikitsa umoyo wabwino sukulu komanso kuchepetsa kufala kwa kachirombo ka HIV ya school health, nutrition, HIV and AIDS. Shin munduna wa zamaphunziro
kuno ngati kumakwala kwata kwasinda kwambiri chikwa chaku programu imene yafikepo chikwa chakuti kumbuyo ku timakhala low performance ana timakhala ma failures kwambiri koma pamene panabwera afikepo ana ife ndife high performance chikwa chakuti chakudya chimakhala ngati chimathandiza poyenga mafunzo pamene aphunzira kuphunzitsa komanso timakhala zinthu zimene aphunzira zimakhala zikulowa kwambiri.
Aha, ndikulandireni ku programu inanso ya afikepo ndipo ndili ndi chikhulupiriro kuti ana sukulu nonse a primary aphunzitsi ngakhalenso makomiti osiyanasiyana amene tikumvera programu iyi padakali pano tili ndi chidwi kuti timve zomwe tadza nazo mu programu yathu yalero. Mkonzi wa programu iyi ndi Stanley Mphaya a Stabo. Ine ndi Jacqueline Zulu na Zulu. Ndipo pa makina pali Aklas Chinere.
Tanzi ndi ukondo nzofunikira kuti mwana wa sukulu adzichita bwino. Zamagulu sikisi ajeko mwanayo. Chakuja chakatuta mumpateko musamane. Mama wa masana madzulo adzija so mwanayo. Kupatikiza ndiza kujazina zo onjezera. Afikepo.
Inezina langa dine Thomas M. Banda.
Ulisana dija?
8.
Inezina langa dine Wellington Mwali. Ndine so head boy basukulu bano.
A head boy. Yeah. A headi.
Ahedi.
Ahedi. Okay, iwe.
Ah, inezina nga ndine chikondi baka. Ndi standard 8.
Oh, standard 8 eso. Yeah. Okay. Ponzo limene mmakonda. Mwana wa sukulu Afrika sekonda maponzo onse. Koma mumone kuti na akangolowa pus au jeni ndi ni madzoti mene ndi 100 kwa 100 bas. Tiambe ndiwe. What is the agenda?
Ne Thomas M. Banda.
Hey, Thomas. Ponzo limene mmona kuti ili ndi pamponga kwa ine.
Science.
Sasa
nsasa technology.
Umaki.
Eh. Yeah.
Terminator na kwanza bwana.
Na kwanza 87.
Tafusa pusa vumeleza.
Eh. Yeah.
Okay, Thomas M. Banda, 87% science and technology. All right. Ahead boy.
Eh, hey, ine puzulwe ndi makilo heavy. Guys, ndi English.
English.
Ngakale mpuzisa kalo. Eh, hey, ntima mali ta khala malo ngati kuti ndili kumwamba ka.
Tinene kuti apunsena akalo amapunzirena ntima wa makala moto.
Ukakhala ndi malaya lilipo limene lima kubandula loti ukamva lamaziwa kuti eh apa pandi kushayira. Ndena nenso pa apunsenso akalo wa English eh. Ndi makala bo.
Okay. Iya. Yeah.
Ah, ineso ni mamenya English osati masewe.
Wati dzina kuli chata?
Chikondi Baraka.
Chikondi Baraka.
Yeah.
Iwe tele mwatona menya bwanji English.
75.
75.
Yeah.
Okay. A head boy mnamenya bwanji tele mwata?
90.
90.
Kusati masewela.
90.
90 masewela.
Kungu asilateni yoka.
Nina yo ndiyo chongela.
Okay, chibudo. Makai, paskulu pano, kufuna ndi mveche nchuchi mozi, chimene moku dziwa kunena kuti chichi chichi, ai, chimene chinso, chasinta paskulu pano kubera kwa afikepo. Yeah, Thomas.
Kuno ngati kumakwala kwata, kwa senda kwambiri chikwa chaku programu imene yafikepo, chikwa chakuti kumbuyo ku timakhala low performance ana timakhala ma failures kwambiri koma pamene panabwera afikepo ana ife ndife high performance kwachakuti chakudya chimakhala ngati chimathandiza poyenga mafunzo pamene aphunzira kuphunzitsa komanso timakhala zinthu zimene aphunzira zimakhala zikulowa kwambiri kwachakuti chakudya chimene timapasidwa kuno ku makwalakwata chikwa cha afikepo nape imakhala ngati kuti thandiza ngati ife tikakhala kuti tikumenya makwizi ngati kuyankha mafunzo mkalasi timakhala hai chikwa chakuti afikepo yatithandiza kwambiri chikwa cha ukhundu ana ife sitimajumbajumba kusukulu chikwa chakuti ife chakudya chikukhala ngati chikuti pasa mphamvu kuti ana zibwera kwambiri kuno sukulu.
Chinthu china chimene afikepo ikulimbikitsa nkuti mwana wa sukulu adzidya kadzutsa.
Exactly.
Yeah,
it's true.
Ndi momo.
Yeah.
Mwana adzidya kadzutsa. ndikufuna ndimvetse tikazike mbali imene iye eh ananu nkani yakadzutsa mwina timango imva mbali mbali mo koma apa tamvasa kuna kuti Thomas waitchula ngati mfundo imodzi chinthu chimodzi chimene chichathandizira kuti performance yapano pa skulu ya Makwalakwata isinthe kudya kadzutsa siku lina lililonse mwana sanapita ku skulu adye chani kodi
kadzutsa
kadzutsa ahead boy
nzanga yakunera tizoona kachuka munthu ukakhala kuti mutu mwako mwina pali zakudya zina zimapasa nzeru ndiye ukakhala kuti zakudya zo zikupanga lacking mutu mwakomo mu class umapanga memorize ndo zimangothawa mwina apo samaona ngati kuti iweyo ayi got no knowledge koma ayi zakudya zo zimene zimakupangisa kuti iweyo usakhale ndi zeru ndiye
timvetsetsete wafotokoza mu Thomas koma tifuna timvetsetse chokera kwa iweyo low performance imakhala apo chifukwa chani
iyo Lobo famasi makalapo chikwa choti ana nklaseri akamabwela kwawo amabwela ndi zinjala osadya ngati ena ama timabwela mabanja osiyana siyana ena ndo osauka ena ndo opeza bwino ndi ena mabanja mosauka muja mwina mangobwela osadya kazusa ndi nklas muja mpusa kamapusisa amakhala kuti munthu uja asleeping ndi munthu akasleepa nothing get food
wango ndikumbutsa mfundo ina yofunikira kwambiri mwina Tanduzani, kadzutsai ngofunika bwanji kwa ifeo ana skulu. Tika haja mawa, zima titandizira bwanji ifeo mga ana skulu.
Chikondi balaka.
Yes, chikondi.
Kazusai, ama titandizira chifuwa ya oti ukamimacho kela kunyumba suma kalaso ni maganizo, oti ndili ninjala. Hmm. Chimene chima kalapo joti apuzisa kama apuzisa uma kukala kuganizira zumezi ya kupuzisa uti nivesele kutipa maeso zikama buwela disango menya ngati mene na menyela in English 75.
Aha, kufika sukulu hii, kucheza pamene pandiana, kupita sukulu hii, kucheza pamene pandiana, kumango jita choncho 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 choncho. Ndiye kukala kwa getu. Lelo tili pa Makwalakwata Primary School, Mboma na Nkatambe. Eja, pamene po, mpamene tiri lero. Ndi mafuna tijitenga tikukumbu tanda kulena kuti, paja cheni cheni jomwe chikuchitika paka dalipano, programu ya Fikepo. Ndi kumango ona zipambano zoka zoka zimene project ya Fikepo ya bweretsa nsukulu soso siyana siyana. Ndi chimodzi mwa zipambano zimene ziri pa skuli mene ya Makwalakwata Primary. Mchorena kuti kakonzidekana kasinto. Ana mbuyomo sama chita bwino mkalasi. Paka dalipano ana akuchita bwino mkalasi. Ehedu. Tifunsepo funso pano. Eya. Kutengira zimene mwamva mprogramu yathu ya lero mmene afotokozera Ashin Tichacha komanso mmene afotokozera eni yake ana askulu eya funso lakeso la chindunji mutuze ubwino wakadzutsa eya ubwino odya kadzutsa mawa wina uliwonse ngotani Tati yankhani, nambala zake nzomwezi ya tima kuritza nchito. Tili nambala ija imene munga teku tumizako utenga mwaulele osa kuchotsela ni maini senari onse. Nambala ya TNM kwa onsa mene tu kuritza nchito nambala ya TNM tinga teku tumiza utenga SMS ku nambala mene tufuna ndipelekepa noi. Ndipo si kuchotsela ni kena kali konse. Maini tisa choka. Ndipo si kutengela sokuni mfoni mwanumu mkale maini tisa. Njaulele. Ulele basi. Nkona ndu kumemani kuti tatumiza nutengao mene munga tumizire. Kaya mulinde manga, kaya mulindi funso, kaya mufuna mungo yanka funso, nime tukufunsa leroli. Tayankani osa opa kena kare konse, nambala inja ulele. Eya, nambala yake nai, 0881-407-777. 0881-407-777. Mungo yanka basi, kodi ubwino wakadzutsa. Ubwino oja kadzutsa mawa wina uliwonse. Ngotani Tati yankhani 0881-407-777. Komandeza bebatu inde zima beba kaya mudzingo yanka pasa kali chokuletsani kuti muyanke iyai tumeza notenga mwa ulere 0881-407-777 kapena WhatsApp mungate kuyanka pa WhatsApp namba yake ndi 0995-517-930 0995-517-930. Ndeti kufuna timve kuchokera kwa eni achana. Eya. Komanso akulu-akulu apa sukulu imeneyi. Kuti izi zikutanthauzanji. Eya. Ndiye Ashin Teacher a Makwalakwata Primary School ali pano. Manson Kems Nsamba.
Yes, yes.
Inu mapusa standard jam.
Standard 7.
Tukufuna mutipatse jitunzi tunzi. Nkani ya makonzere ana. Ana fotokosa kunena kuti yayo. Kangati mbuyomu afikepo isanafike panali low performance pano pa makwala kwata primary school.
Yes.
Timafuna jitunzi tunzi. Zinani motani mbuyomo? Tiambile pa class level.
Chabwino kwambiri. Pa class level ndikuza chilungamo cheni cheni. Kunali mavuto ambiri pa performance. Maga maga chifukwa changa ndinayo kuti absenteeism nayo ambiri. Ukhondo umachepelaso kwambiri. Ndiye kuyambira sana ndiwo ndikamapita choncho, mapita choncho. Kuneka unena kuti zaka za kumbuyo 2016 tikira kumbuyo konseko. Aya sama chita bwino.
Mwina pa class level. Ana amalepera ngati mwina patele.
Ndawu za ambiri patele mana amalepera ambiri. Maga maga pangalena kuti tikafika pa ana mina 40 in class. Upeza unena kuti mwina 20 oka matani ndamene ama pambana.
20?
Half, that is half of the class, or see?
Whoa.
Half of the class. Ndezi zizu zato unena kuti. Ndawu imene yoyo mapunziro nalipa? Nalipasi. Low level. Low level.
Paka nalipano, zilibuanji.
Yambila no mene itabu ila afikepo imene hii. Zilu za yamba kusinta kwa mbili. Zapanga improve kwa mbili.
Okay.
Maga mani kwa mba nopa. Percentage pa nopa. Kwa sika na inari 100%. Kwa mba 2017, 2018.
Okay.
School section.
Okay.
Inari 100% a sika.
Standard 8.
Anyamata, mina pangona nari pandi 4 oka. Maona pa mene.
100%?
100%.
Panari bole pera kwa tsikana?
Panari bepo.
Kuembra 2017?
Panari bepo ndetu.
Afikepo ya bwela liti kutipa?
Inabwela chaka chataji. 2017, 2018 school session.
Oh, kutipa chasima enda choncho. 2017, 2018 session.
Yeah.
Nde 2018, atsikana okonza pa makola kwa primary school, standard 8.
Yes.
100%?
100%, sure.
Anyamata?
Anyamata nifreka ndewuje, nalepa ndia anyamata 4 oka.
Kulepira
4 oka. It means, that means, out of 22 that we had, it is almost 80%, like that.
Anyamata mene?
Anyamata mene. Kumbasika na 100% yote.
Oh, oh.
Why?
That person chutunzi, tunzi. Mwina, chwerengiro jana stand 8, chenali motani temene?
Chabwino. Last time, tinandi ana, 43 in class.
Anyamata natsika?
Anyamata ndia sika.
Okay.
43. Inandi 39 amena ndani anapambana. 39 asika na wose ndani anapambana.
Oh.
Maona pamenepo.
Yeah.
This is because particularly that the afikepo the moment inabwela panopa.
Yes.
Yeah?
Yes.
You know there is an encouragement basically because amade chakuri yapadi.
Oh.
Taona ndi ma kitchen kupika kwa kisimu mafutaso. Paiso kulumikizana kwa bwino kwambiri pakati pa makoro ndi ana kunoko. Ndezo kuneka nena kuti Sisi mafuta.
Okay.
Apunzita kafika nklasa na baka jack up kwa mbili.
Ani ndi mpamfu.
Bali
bwona kuti wajomba kamba kuti ana ninjala.
There be no absenteeism these days.
Ali yesa kumabwera.
Ali yesa kumabwera. Kumapanga attend my lessons in class. Maona? So that's why there's the improvement in terms of the pass rate.
Mukuchita anji kapena muchita anji ndipo funi sisa kunela kuti zimenezi zikuchita kasi zibitirirebe ngakhale afikepo ila kalori afika kumapeto.
Chabwino kwa mbili. Ifeyo adipunzita kwa mbili pangani ya ma outreach. Tumapanga intervisit. Tumapita maskulu ena, panga nao makwizi, mwana pamenebo. Nilika mapanga zimene zozo. At least, ama kandi, it's like we're trying to make it viable.
Okay.
Zimapitila chani? Msogolo, sisi mate ya.
Ana adzajabe pala panu, kakale afikepo ipite.
Mene mabwela la panopa, disindikize panu. Ifeyo, the ongoing.
Ukondo zapitilira pano.
Mene maona la pano, basa laundi giri mamba kwa mbili. Zapitilira imene impaka mpaka. Ndikuza, chilunga mchaki nchimene.
Zina nicha kuma solindo?
Manson Kems Nsamba, chin teacher.
Ana a school apply male.
Nenda kamba kunena kuti, chimene tikuchita lero, tikufuna timve kuchokera kwa eniache ana. Sukulu ya makwala kwata, ya sintaka konsodeka ana. Amena kudzidwa ndiyanawo oyambirira kukudzidwa ndiyana ene acheyo paka dalipano za sinta ka konzede ka sinta ana ayamba kukonza bwino project ya afikepo nkani zikulu zikulu mautenga amena kuperekela project ya afikepo mwana adzija kadzutsa mwana adzikala wa ukondo adzisamba asakale pafumbi mwana adzikala wa ukondo mwana adzisamba manja ndi sopo Muntawi zijazofunikira. Mwana adzija zaka sinta sinta. Mwana adzija zaka tola tola. Adzitola tola mwana nkatika ati matsiku kutola tola kutola tola kutola tola. Tsiku lijani kamata adzikala mwana wajesa kujesu siana siana. Etu magulusiki si ajamu anazija. Mautenga amena kupeleka kwa project ya Afikepo. Ndi ameneo zimene zimene zikufunika kuti zidzitika. Ndi programu ya Leroy. Tingotenga chabe zochepa chabe. Tikungonikira kumbali ya zochepa chabe. Zimene project ya Afikepo yabweretsa pamakola kwa ta primary school. Zina zimene tikunikira zochepazo ndi nkani ya kadzutsa. Kulimbikitsa kudya kadzutsa ana a primary. Zathandizira tikunena kuti ana adzichita bwino mkalasi. Izi zikutanthauzanji kulimbikitsa ukondo. Zimenezi zathandiziranso kuti ana adzichita bwino mkalasi pamakola kwa ta primary school. Tsopano zikutanthauzanji ana kuchita bwino mkalasi. Ndiye zimenezi zikutanthauzanji. Tikumbusane funso, tikufunsa funso pano. Kodi ubwino odya kadzutsa mmawa wina uliwonse ngotani? Komandiye funso lake tu limenelo kumene. Ife tikungofuna chabe tidziyendera limodzi kuti aliyense adzidzoti ndi udindo wake kuonesa kuti mwana wake asanapite ku sukulu mmawa wadya kadzutsa. Nkani soti yaya akadya ku sukulu konko iyayi mwanaye akamachoka pa nyumba akhale kuti wadya kadzutsa. Udindo wathu makolo tukwaniritse. Eya ubwino odya kadzutsa nchiyani tatiyankhani. Nambala yake nayi. SMS, mutumize SMS ku nambala iyi mwaulere sikuchotsera ni mayunitsi anali onse ndipo sikufuna so mayunitsi. Nambala iyi mungolemba uthenga kayamulibe mayunitsi kayamuli nawo koma mukalemba uthenga nkutumiza sikuchotsa mayunitsi anali onse. Nambala ya ulere 0881 407 777 0881 407 777. WhatsApp tayankhani pa 0995 517 930 0995 517 930. Ndiyetipitilize kumva kuchokera kwa eni yake ana school. Akamamva nkhani ya kadzutsa mukudziwa kwawo ngofunikira bwanji kadzutsa. Eya
kadzutsa ndi wabwino chifukwa munthu monga nthawi za umbuyo zomene timangobwera wopanda kadzutsa ana mangogona class chukwa chote ama kala kuti alifibwa alibe mphamvu amangofoka ndi zimene amaphunzira anthu zijasama tengerako ntchito amangogona chukwa chote afoka iwo wopanda kudya chakudya cho. Ndiye kadzutsa ujama tithandizira kuti ana tikalowa mclass tikhale active kumasatira zimene akuphunzira mphunzisi endi mphunzisa akamaphunzisaso zijawaphunzisa sumadalira kumango kukali ding'anosi umaziwa kuti apapa ndagenera apapa. I will not lead notes again because I got already memorized it. Ndiye kadzutsa ayo amathandizira mnjira zimenezo.
Zimakhala kuti zamveka kale.
Zamveka kale. Asana pusa umakhala kuti iwe ka knowledge kabwera kale kuti mena kulowela pusisi. Khala kuti ini chimene chakufotokoza ndikuzindikira chikoya kuti kadzutsa ayo amakhala ngati opeleka zero kumwana kuti aziganiza mwashi yangu mwa fasti.
Pali kwino, pali kusiyana pambali ponena kuti munthu kuwerenga zinthu zimene mmenapo samaphunzisa suna zitani
suna
zimve
pali
kusiyana kwa kukulu koma ngati kuwerenga zinthu zimene wadzimvapo sakuphunzitsa zimakhala kuti zinthu zosakhazikika kale chani kodi
mmutu.
Kuchokera pa makola kwa ta primary school ndipo mwe nkhani zonse izi zikutuluka. Ndiye ndimafuna mkambe kunena kuti leronso tikumva mmene project ya Afikepo yasinthira zinthu pa sukulu iyi ya Makwalakwata primary. Ndiyetu tikamati zinthu zasintha ndiye kuti maphunziroso nawo akuyenda bwino chifukwa nkhani yayikulu ndi ya maphunziro. Mwana wa sukulu wa primary Afikepo Afikepo mwana wa sukulu ya primary Afikepo. Ndimati mneneko hapa kuti kadzutsa uyitiku kamba apayo ndika chinthu kofunikira kwa basi. Akuti mwana akadya kadzutsa amakhala ndi mangolomera mkalasi moti zonse zomwe mphunzitsa akuphunzitsa zimachita kumveka kuti miya. Ndiye chonde kumayesetsa anawa kumawapatsa kadzutsa asanayambe chilichonse cha mkalasi. Tikumvana makolo. Inu, akwamiti, tikumvana nkhani imeneyi. Mwana kumayesetsa kuti adzidya kadzutsa. Kunja kukacha, mmawa wina lonse adzidya kadzutsa. Mwana. Ihetu. Funso, kufunikira kuti mwana adzidya kadzutsa asanalowe mkalasi. Nkotani. nambala ya SMS imeneti kuti ndia ulere munga chakutumiza mautenga mbele munga tumizire na itopano 0881 407 777 0881 407 777 Eya, munga tumiza mautenga unambala meneo ina mene muli patenem mwenziwe kuti siku chotela nekare konse ndipo siku funa kuti mukale mayunitsi ai tumizane ndeye ambani kuyankha paka dalipano WhatsApp titumize kuti amene tikufuna kuyankha pa WhatsApp nambala yake ndi 0995 517 930 0995 517 930
ana a skulu a primary
Mukumvera ini program ya Afikepo imene akuikonza nda Story Workshop. Thandizo la program imene ili kuchokera ku European Union ndi boma la dziko la Germany kudzera ku nthambi ya chitukuko ya dziko la Germany ya GIZ. Ndipo program imene ili mkati mwa project ya Afikepo NEP. Imene kuyendetsedwa ni nthambi yolimbikitsa moyo wabwino sukulu ya School Health Nutrition HIV and AIDS SHIN mu nduna wa maphunziro.
Vuto limene linalipo poyamba pa sukulu pano akuti linali vuto loti ana samachita bwino mklasi.
Zona.
Komano kubwera kwa Afikepo zathandizira kunena kuti ana adzichita bwino mklasi. Kufotokoza kwa anyamata amene ndinawo pano akuti mbuyomo zimapezeka kunena kuti kulowa mklasi muja mwana akungogona. Chifotisana aje pobwera kuti kusukulu. Chimodzi chimene Afikepo ikulimbikitsa kuti mwana akamabwera kusukulu akhale kuti watani? Waja.
Kadzutsa.
Kunyumba kwa atani? Aje. Kadzutsa. Mwayo na meneo? Kumano mwina timve. Chachi jikanchani. Afikepo itabwira. Ndizi ntuzi. Zimene za jitika. Kutisi tandizire. Nkani mene yalo performance. Kuti karengati ya chepaku. Ndichani zimene za jitika. Kambaka kubwira kwa Afikepo.
Chimene cha tandizira. Monga hapa nkani ya ukondo. Afikepo yatithandizira kwambiri potiphunzisa kuti tiyenera kufindikira ma toilet atu komanso kuika matapo kuti tisambepo manja ehe ya
china machimodzi chimene chachitika ndi monga kazusayo kazusayo tikamachokela kunyumba kubwera pano pa sukulu timazadi asoka zusa mawa kuti tikamalowa class tikhale kuti tili active hygiene chimozi monzi and hygiene siti na isile bomba Yadi pangaso improve too much monga ma deni mathumu. Ngati increase rusanga joke chabe in church basi zimene amamva kwa mbusa kusira mwene ngamba kujima hayi.
Udzichita mau.
Udzichita zimene wamva udzichitaso. Monga ifeyo siti masira pomba hayi. Even ma deni mathu tamba kuma vindikira zakudya mathoya kuma vindikira kumaika mozi ndizosambira manja na feso toka zija zathu zachilokolo kama kuti kamacho ka toya zimasamba manja chakudya kuma vindikira bobo zovala kumachapa hygiene ya nkama kumasuka chanjani maziyo
mukunena kuti pasukulu pano mukumadya
na wina wose osa jomba
ngati kuchokera ku nyumba sunaje ukafika kuno ku sukulu
uzadya
uja
udya
ukalowa mklasi Uli ni nyonga.
Chimozi muzika. Ntawu zina zima kala uli mundu uti sana dieka susa ujete. Ama lakalaka unyumba kwa mbili kuti akadensi.
Shuka, Usima.
Yeah, shuka zima kala kuti yeyo. Mimba mwile mpute.
Ma potokola.
Amango mvanjala, amango vakupotokola ngati wadwa. Ntawu zina mwana amango nena uti apu si chanjani. I'm sick, kuma yeye sali sick. Chukwa chanjala. Ndi akadieka susa uja. Uma kala kuti uma mtandzila yeyo kuti apewe zambi. Chukwa ukapita unyumba nga kero utadwa latu. Uma kala kuti wamisa matopi kena ake amina nsako. Atani.
Inu, pali zambiri zimene Afikepo ikujita.
Zambiri.
Chukamba nkani ya ukondo. Kulimbikitsa ukondo. Kutitika chukwa kuchimbuzi. Tizisamba manjandi sopo. Zipatso tisanaje tisita nikodi. Tisitsuka. Komaso mwana wa sukulu azija zakuja zaka senta senta pajani kodi. Patsiku. Azija zipatso so azita nikodi. Azija. Zama samba azita ni.
Azija.
Magulu siki sasa kuja mwana azita ni.
Azija.
Komaso kazu tatsiku nditsiku azita nikodi.
Azija.
Azimenya. Azimenya.
Zungo kanga di safe content.
Ndi zambiri zimene Afikepo ikulimbikitsa. Komano, timene tikuchita program yetu ya lero, tikungomvetsetsa vuto limodzi limene linalipo pa sukulu ya Makwalakwata. Mboma la Katabe, Kacherezon, akuti inkani ya low performance. Ndiye akuti low performance ipaka dalipano yatsika. Kamba kakudza kwa Afikepo. Anyamata, mfula ati kubwela atu. Kuma, ndatokoza kompile, zina licha?
Thomas M. Banda, standard 8, panopa mkala kuwata.
Iwe nyamata?
Wellington Mwale, standard 8, panopa mkala kuwata.
Head boy.
Head boy.
Kumeleko?
Chikondi Baraka, standard 8, panopa mkala kuwata.
Kutengera somwe ayankula assistant teacher komanso eni yake opunzira kubwera kwa afikepo kwa tandizira kuti ana adzichita bwino mkalasi pasukuli imene mautenga onseja akulimbikitsidwa pasukuli imene yamakola kwata koma lero tinangotsamira nkhani ya ukhondo komanso nkhani yolimbikitsa mwana kuti adzidya kadzutsa ukhondo wa pasukuluyi watandizira kuti ana asamadwaledwale zomwe sozatandizira kuti asamajope kusukulu potsatira apo kudya kadzutsa kwapereka chilako lako choti anawa adzikhazikika mkalasi kamba kuti samva njala mwana asamadandaule ana inu mukumva sizimakhala bwino mukamadandaula
ine ndikumva njala ine ndifuna ine ndithawa mkalasi ine ndikumva njala
sizimakhala bwino mwana akadya kadzutsa mmawa sakamva njala kapita kusukulu mwana akadya kadzutsa asina kalowe mklasi zithandizira kuti akhale ndi mphamvu mklasimo ndi kuchita bwino lomwe zonse ziyende bwino bwino inde komanso tu kadzutsayi wathandizira kuti ana ambiri adzikhala mchilako lako chopita kusukulu kunja kukacha chinthu china chosangalatsa achintija fotokoza kuti mayeso a standard 8 achaka cha 2017-2018 mwa atsikana amene analemba mayeso amenewa onse adakhunza pali mwana analephera 100% ya atsikana amene analemba mayeso ndiyomwenso idakhunza kwa nyamataku adangoperewera kwa anayi za ndzodzo 20 nkhani yodzodza kulimbikitsa maphunziro mbali zonse anyamata ngakhale atsikana adzichita chimodzimodzi za ndzodzo choncho titsindika apa kunena kuti anawo chonde adzidya kadzutsa mmawa uliwonse kuti adzikhala mphamvu ndinso athazi osayiwala ukhondo nthawi zonse ndofunikiranso adzisamba mmanja ndi sopo nthawi zonse zija zofunikira adzisamba akamapita ku sukulu kupesa bwinobwino iyayi akakhalenso malo abwino akapita ku sukulu madzi akumwaso adzikhala ukhondo zonse zinzofunikira kwambiri ehetu eya ndiye ine ndilekere pamenepa kuchokera kuno ku Makwalakwata Primary School Kachere Zone mboma limeneli la Mkatabe tingokumbutsana funso ndisana wapasira anazulu funso tikuti tatuuzani ubwino odya kadzutsa mmawa wina uliwonse ubwino omwe wa mwana wa sukulu mchimodzimodzinso tukwaifa akuluakulu ehe mumadziwa inu zimene zimachitika mukapanda kudya mmawa ndi mpite muzikagwira ntchito malikweru kwi ukatuganiza chizumbazumba choncho tati yankhani ubwino odya kadzutsa mmawa wina uliwonse ngotane malingana ndi zimene tamva programu lero komanso zimene takhala tukambirana inde zimenenso tikudziwa kuti ukadya mmawa ubwino wake ngotane nambala imene mungathe kuyankhapo sms tatumizani uthenga waulere uthenga umene sukuchotserana mayunitsi anali wonse mukatumiza ku nambala iyi imene ndifuna ndipereke panoyi 0881 407 777 0881 407 777 mukatumiza uthenga ku nambala imeneyi sms inu nonse amene muli nambala ya tnm mwagwiritsa ntchito nambala ya tnm potumiza uthenga ku nambala imeneyi 0881 407 777 uthengawo sukuchotserana mayunitsi anali wonse ayi nambala injaulere iya kayemune pa mapeji atatu kayemune pa mapeji folo kayemutumiza mauthenga folo nambalayi njaulere sikuchotserani mayunitsi anali wonse tatumizani pakadali pano WhatsApp mungatenso kutumiza ku WhatsApp nambala yake 0995 517 930 0995 517 930 ine dzina langa ndi Stanley Mpaya Astabo tikomaneso sabata ya mawa koma tikuti cholinga chenicheni cha project iyi yafikepo nkufunitsitsa kuti mwana wa sukulu atani kodi
mkonzo wa programu iyi ndi Stanley Mphaya Astabo ine ndi Jacqueline Zulu na Zulu ndipo pamakina pali Aclas Chinere
ana wafikepo aha, aha.
wana wafikepo.